We're asking about why she had to be took up the hadi because she was a diviner or called to be a diviner.
Ihadi ingena njani na kulendo ukuba umuntu uligqirha ukuba uyathwasa ke. Ihadi ke lingena iyadibana njani na nobugqirha.